kori jamirtiamo kibaru jumaade fulfulde commune Omar Hamma jangato do dande studio kalango nanni elawa ngal limbi en bibbe leydi Niger yobbe hijjore e umura gam dawtanade laabi kesi kojaade din sase jomun tofi kural ko hisinta dum nyaw coronavirus fande mu yaade to enda makka on nanan ko committee kawji do filla jaki hijjore umura hali nonni bibbe leydi Niger ngeta to kambe woni ko wara alal bitinga ngal yaade bibbe bombe be anda ka fu moy en non to enda bilma de region Agadez Kerol hedde e leydi Chad on nanan no fi o wontere yewtere meden pindino hande on jaatana nanon nam ardi do sigila leydi gondon durute e jonte pabbe kaludo dalila ko nyaw coronavirus o waddi der lawol durudide e jonte pabbe leydi Niger nawantiri mbiyam bebbe leydi Niger yobbe hijjore umura gando tanade labi kesi ko jadi di saito be tufi kural ko hisinta be nyaw coronavirus wande mabbe yade to enda makka yero na secrétaire général fed hawjinde sigila jaki umura e haji on wiri ardibe hawju leydi saudia mbi njardorake e kural gotangal nani ko zakari idrissa wi olivier asogba wi do majju
ça fait déjà plus d'un an qu'on n'a pas organisé
wadi hitane mu bere handen ko sir hijju wadaka do der leydi Niger hitane dubi ujuna didi e laso dum faddi golle hijju fa warde handen du wi aka hijju o enden wadan na wadata jina umura kanni himbe gonno jaha amma ba ko himbe no jaha umura o enden labi joddinaadi leydi Saudia gan hisinde himbe nyaw coronavirus gu enden no don di ittaka tilay dude himbe jehi do tanodi batte gaddade himbe gadane do enden leydi Niger sino farno ko boyay dum himbe gaddana AstraZeneca battal galbu himbe leydi Saudia uri hidude ijjoytobe fu gadane dudal himbe fuudu leydi Niger do enden Sinofar o enden kan gadana dum du woni sadorna ami harko darata filla hijju bani Allah wadi bu on tama joni miden he darude non no wadi ko mosole hebum ganno wodi warbe Saudia do enden gan umura be kebay wadude umura mu en gam be gadanaka AstraZeneca o Sinofar kam e tusa
reconnaissance du vaccin Sinofar
nan mbiya sigila tugal ko hisinta nimbe nyaw coronavirus o kenga won ko dum fudda to endan der region doso Agadez e Maradi ton Maradi ko to kure ujunaji la soji tati kambe woni ko watta do inde o region yeruno yawlado ardido sigila tugal mo region famminere Mohamed Maman kebdalam dademo
pour ce qui concerne la région
do kon darto region mo Maradi min kebaina ni kure ujunaji chapande jedde kemenai ko hisinto neddo nyaw coronavirus tayd ko na se ndari region o enda mo maradi jamaar ko der wona himbe milioji nay en paminene dun do waawa hejande jamaar den fu kan woni e fuddirni gonden do fi on enda se leydi Niger hebi kurden enda fu yeddana non kedde regionji fu min puddi tufude himbe der region o fu departementji mudum fu jonno neddo fu jotti dubi sappo e jeetati no waawi warde hebene kural gal ko hisinto dun coronavirus o enda kanon no wodi be min ardini han tawe artama tufama kamoni loktorobe gollob loktorore no woddu fa hande so geji habbinibe ba ko non waddu himbe funi jeyi tu fete
ils sont prioritaires mais c'est pas destiné uniquement pour eux
nani mbien dimmo e ore mori dun dun woni nyalande ittanande leede adunaado gan rewbe rinobe nidde ko batumu wada hande kanjum wadi ni ko mbien ni rewbe rinobe no don gada gollal mudun sanne hanon mbien du gollal mangal sanne far to hisinta nimbe ebe mayu mayu farbe nugal don yerno minister kawji do filla cellal bibbe leedi docteur Ilias Idi Mayna Sara famenere wodi di holli di e wiide gam buytude nim mayu mayu farto be ngudon ebe njidi hano do nimbe ujunaji hamre ko beyni rewbe fu tabe dum buytarka kota chapande jeddi do yaade dubu ujunaji didi e chapande tati kanjum wadde ni do enda der leydi meden Niger rewbe lokotorobe rinobe nimbe be dudal mu en fu tawa kena do der gure galluje kubeje den ko lati gam hebande o fi du masala wadde ko ardibe hawzi kellal e bibbe e pelle mballobe be jami hojude lawol e feccude lokotorobe no haniri wadi rete nanne faabar joni ne mbiyan ko watto nimbe nogay kambe woni ko sogeji leydi meden Niger mbari hakkunde bani bangu e sinda godar der region Tillaberi yeru no andinore lenyol dawsake en wi andineri dum tatileru men dubujinaaji didi e nogay o duno kalo do inde lenyol dawsa ni benomo studio kalangu lamdi tabintin e wide kono bibbe wuro kambe mbara denno minister hawjine filla sogeje ndenagu lady andini didi lewru men jabbindu du e ko wadi dum hollude ko to bi bibbe bombe noga e jeegom kambe woni ko nanga e faabar joni bi en noga e jene lewru avril witinde du do to endan shinde godar e der fottere ko tefude doggudu mbiyen bibbe bombe ben nogayo e nayo kambe woni ko sogeji meden pelli warde yeru no andinore de wartiri nani faabar joni mbiyen bibbe leedi Niger jeetata kambe woni ko nimbe jogide kaborre be anda ka fu moy en non bari alal jabbinga gal to endan departement mobilma region Agadez kiloji kemedidi kerol e leedi Tchad o habari du ardibe hausu nokko on tabintini dun lawel taher goto tawado der fedde jinganobe bibbe leedi mobilma watti dande yade e gomnati leedi Niger renude nimbe e are mudum nani koy Musa Mama e challalo
der balle cakitide de miden tawra rafke joron hakkilu fukkimu do der departement bilma fudu der departement jadu buri gal loroji juwoji libide gari fu no pasite bombe jogibe kaborde yube leedi Tchad ka en gonno gada dum be diwto wobbe du e bara dum minen jeyabe e pelle jinganoje himbe leedi do bilma komin bawi wadude ni kan woni wattude dade ko watto gomnati duro hebana dum mosola himbe departement bilma he aremu en denu hana du bilma tan redu leedi Niger fu reno
nani mbiyan jangal nokku to jangete e hebude dabareji do ndenago yayi to enda nder region Agadez jeddire witine de dum du gam faminoide bibbe wuro labi ndenago e kejoram hakkilo fukkingo docteur Danya momene mawdo sigila on nani ko wi bandimin tilla amado
vu le contexte
dalila rafike joran hakkilo fukkingo go tawaden dermu no hani no nabien no tilsino leedi Niger singa sigila hore mum ar ko darta filla deena ko himbe are mum singude sigila odu waddi ko min kawri handen do ode tati gada nata redu leedi gan tefude habaruji no wade ko sigila deena ko bu enden singu minen doso tawa e Agadez min jahata habaruji no wade diidu de kebake sey teke mojjine fonditi der ko boyata du labi sigila o enden juddinte leedi Niger hebano renira hore mum der e yasim mayrifu
assurer sa propre sécurité interne extérieure
tengan non woni commerce mo arrondissement goyabo gallu nyame on suba watta do ardangal maire modo mo gallure nyame on kanjum wadi ko mbien bieteda Abdou Hamidou yahama subama Umar Momeni dogari maire modo mo gallure nyame on hali chadale e kulle kedide o maire nani ko yu Moktar Hamadou kebdalanda demo
en application du code général des collectivités
do na talgi jojina do fi lamuji potordi tokirni enda non won ko ngaton gollal modon yaadu yeso arzuku kany e jonde bibba dama be e adaji mudun em e fahande du do fi renugo ladde je jaye jonkay mo jingol ngurna ni golla mo ngaldu no wato ko wada woni jojinol hono ciodol hakkune modon lay sawara momo ardissement modon goobo mo gallu nyeme o enda non non du kondani enen modon fu kuccen do lawol gotol kany faware jondu kondani famande war mawr mo gallurnde enna sabu kanyon ko tawonto min e do latade horejo gallurnde nyemende enda e do wadda keddi bawda fu koto ko tawe arrondissementji fu ko tander gallurnde kebi yaadu yeso ndenagu kanye fawar jondu konda arzugo
de la justice sociale et des potentialités de la ville de Niamey
jamma lele tergadirna jamma no monilaado Muhammad sallallahu alayhi wasallam jippinana dewtere yerno ustaz Aladju Yahya Bajo todo halim kanjo wi der feccere tataberde lewru suuma yere ndun ino yamira suuma tobe fu dunna juldeji mu en jema gante fude baraje nani ko wi hawa suuma do maccu
yerno nulal Allah sallallahu alaihi wasallam janginir himbe o wi jamma lelitul qadir kanyum buri jammaaji di andam fu mojjude tawte der hitande lan subhanahu wa ta'ala ka e hore mudum o wi le qur'ana jamma lelitul qadir ndi hebi barke mudum funo forra e lebbi ujuner debal Allah dun sabi nulada Allah sallallahu alaihi wasallama seni bal sappo tek torde lewru sumen en jotteke jamma fu o immoto o imminandu keddi koreji makko fu be mbala e ngade ibada gan tewtude jamma on endan hedde barke makko nenon neddo seni hebi barke ko tawte e leyi jamma lelitul qadir o endan dun don no wawi darnade darnde debal Allah ko duubi chapande jeetati
En kotantan da région Mazender kolati ilu nogay enay lewru avril warde jeddi lewru men dubu jinaaji didi enogay e gono luma lawal aranal ko kollol gollal jungo ko rewbe fudda to endam dun doni bi en ko indi tirado enda Niger fofane rewbe hewbe juwbe der regionji di fungari warde hollude are mu en ko malle malle misali ko gay chata Hammadi tan latido juwana der region tawa warde hollude are modo de dume woni nafaka dun nani ko gaisata Hammadi tan famini Mustafa Mama Sani Luzander
aikina artisan minebi mido wada golle juude gantawangal anno ko mi roni e sarobe e mamirabe no andano sukabe de no fija no gada nate golobi kolopal to joni jaman waylaki loreji kan e poporoji kan sukabe gatta to ni min puddiri golle den illa minen pandi de ni innirabe amin no gada minen ekkito gada mabbe do talki namin gada do guri mi wodana bibbe nayo no wodi baawube der mabbe to he gollal angal ni gon mido firtira muraduji am minen sottana himbe kambe do be jabe ciottowa minen keba sedda sedda albe min gatta no wodi ko ujinere no wodi ko ugin didi fa ugina jeego ya ujinaaji jeetati no wodi baawol golle he wodde mun kan seedi tiede den
cieka bambance ay
nonni en garta yewtere meden pindinal biyen do der leydi meden Niger ano nyaw coronavirus ngu wadi ko rimani har gollobe der saru siji kawjidi filla cellal bi ballinimbe misali far durwidigol e nyaw jonta pabbe dum kanjum wadi ko biyen ardido sigila kawjidi durwidide jonta pabbe o hali o wiide bibbe wuro non jisa warde lokotoroje gam alla e nyaw coronavirus ngu e durwidide e nyaw jonte pabbe ko sinta sukabe rewbe wondube deedi gan yeddantebe mbien arkillaaji kettine docteur Jerma ko Hadise Zakou ko famine Olivier Asokba video mat
la pandemie a la covid a
rabu nyaw coronavirus wadi sadarma do yilaaji golle emin gatta gan himbe kisa nyaw pabbe gan hitane duubi ujinaagi didi heno gay lewru mars yaade avril min cini wadugo hawren deji min cendena himbe arkillaaji wadaki alla e rabu nyaw coronavirus ko wangi wadi dum eggina sai lewru juin undo no watte hautade e sigilaaji kokkol safari ko hisa nyaw pabbe dum waddi barol ciide do sanne
et pas sans coût additionnel
noy wonno nyawgu tedden wonno hojire
premier mois de la pandémie
lewru arandere ko rabu nyaw coronavirus wangi do der nyemay kay alla e kadol burtaki e kadol hawrin deji e konandi emun ko lamu joddini waddi layre hebama do fi nyawtol jontabe ngam wakati ko nyaw coronavirus ko wangi der redo leddin don do layre hebama min pami do ko himbe keddi gatti kulal der berde mabbe dum wadi himbe be janda seddabe kan garta loktorore
les malades étaient réticents
dum woni ko tagiti don ko yini der loktoroje den endam
les gens étaient quand même
ko waddi dum ni won himbe gatti yebari fi gaddudo rafi kodol safari sokabe famarbe e rewbe jottitibe gan duudal sigilaagi dimin gatta gan himbe kisa nyaw pabbe no to wakati jigon wadino dum fu na ko dum fadda fudo far rewbe jottitibe gan wakati jigon no don safari wala ko jomun hisa nyaw pabbe der hisa kamin gadi min pamoy ko beydari wadi far bangere rewbe jottitibe e nyaw pabbe gu nangi fi gaddando himbe e lokotorobe fu sadarma
population et des agents de santé
do wonto kibaruji mede fulfulde tili kirtanto jamirti